Hlala nami thimba lami,
oh my baby.
Hlala nami thimba lami, uyazi mangi nami, inhliziyo yami yajabula. Hlala nami thimba lami, hlala nami muntu wami, uyazi mangi nami, inhliziyo yami yajabula.
Ungenza ngijule, mina ngijabule, mina ngikhulule. Uma senginawe, phela wena umuntu wami, kwazise uyithemba lami. Yes, yes, you my queen, yes, yes, I'm your king. Mina ngohlala nawe, noma ngabe kunzima, hlale ngicabanga, anginayo omunye ngaphandle kwakho. I've been missing you mama, I miss your eyes, I miss your smile, I miss your touch, I miss your voice. Funa wazi intandokazi ngoba ngidlala ngawe. Funa wazi intandokazi ngoba ngidlala ngawe. Yeah.
Uyazi mangi nami, inhliziyo yami yajabula. Hlala nami thimba lami, hlala nami muntu wami. Uyazi mangi nami, inhliziyo yami yajabula.
Mina ngiyakuthanda, ngiyimisele ngawe. Uyithemba lentokozo, phela mangi nawe. Konke kuyashabala, cela uvume sikhiphe siyogudlulwandle. Noma iringa skyfaki, phathe kahle inhliziyo yami nothando lwami. Cause I love you so much, ngikudinga eduze nami. Cela uvume ngihambe na ekwezothando. Inhliziyo yami ifuna we, nemizwa yami. Thando lami lamlewe, ngiyakuthanda managazi. Cela ungifake enhliziyweni yakho. Ngiyakuthanda managazi, cela ungifake enhliziyweni yakho. Yeah.
Uyazi mangi nami, inhliziyo yami yajabula. Hlala nami thimba lami, hlala nami muntu wami. Uyazi mangi nami, inhliziyo yami yajabula. Hlala nami thimba lami, hlala nami muntu wami.
Oh my baby.